This is an MUT Radio podcast.
That was number 12, Danko by Yams. Number 13, Kube Uyazikhohlwa by Nomfundo Mo. The time is 13:40. I am Bongs Mabi. Uthumbuka Matshangase. But you can call me Bongs Mabi. Today in the show on the line, we have a singer, songwriter, and an actress. She worked with Umzukulu, Inkosi Yamagcoka, music colleague, Eric, Unatasha, and Makongo, just to name the few. I am talking about Nolwazi Mdlalose, well known as Noli M. Hello, Nolwazi, how are you doing?
Ngiyaphila njani bhuti wami.
Ngiyaphila. Yeah. Ekugcineni, ngize ngikuthole.
I am so sorry futhi nami ukuthi ngigcine nje sengingasakwazanga ukuthi ngifinyelele lapha e-studio, but-ke ngenxa yokuthi i-technology khona, sibonge.
Yeah, sibonga koni, inkosi impela. So tell us, who is Noli M?
Unoli M Nolwazi Mdlalose, ngingapha eMpumulo. Abantu abaningi baye bayitshela ukuthi ngihlala eGoli-ke, kodwa hhayi ngilengowa la eThekwini.
Nambe ngitshela ukuthi owaseGoli ngixoxele yazi.
Lutho kutshele, layo futhi ngila eduze.
All right, ngiyazi ukuthi usuwenza music nabantu abaningi, you know, inkosi yamagcokama, you know, like we vocalist exactly. Yes. Exactly. So nje you are not just an artist nje, you are the best one.
I guess mawusho jale please.
All right, tell us how the love of music started.
Oh, back then, ngisakhula nje. I guess mhlawumbe ngoba umuntu ukhule emndenini oculayo vele. So ngingasho nje kanjalo ukuthi yeah, nanokuthi ke angazi inspiration yayisuka ko Disney Channel.
Yeah.
Uyakhumbula kudala oHannah Montana, o High School Musical. Umuntu oyibuka kakhulu labo bantu, so uthando nje lakhula lapho, laqala lapho. And then umuntu from primary waqala lapho ukubhala ingoma.
I feel like omunye walabantu laba ababenama book songs, you know, lama exercise la ubhala khona ingoma.
Yeah, uqinisile. And I used to escape a lot of bullying mina through ukubhala ingoma zami. Yeah, primary I used to escape a lot nje okubuhlungu emotionally. Escape through writing.
Nice, yeah. One.
I'm a song book on Impel Concealer. Mina, I tell you, ngazenga bala, ngangi tell ukuthi ngizobhala istory and then ngisibhalele amaculo waso. Ngabona no, awenda ukubhala istory ngizomthathela kude. Awuthi ngibe ngibhala ingoma usisi wami ngithi abhala istory, ngimchazele ukuthi ufuna ube istory esikanjani.
Wow.
How inspired I was, yabo nje, throughout.
Wow. And vele lento le your music iyahambisana ne acting as we actress
futhi. Yeah. Qinisile.
All right, umenshinile ukuthi yena you coming from we family evele ecula umculo into yasekhaya. So kuye kwenzeke phela sometimes uma usu choose ukuthi no, I want to do this, you know, I want to focus ku music. How was your family? Ngaleso
sikhathi. My family.
Yeah.
Ukhulu nomkhulu. Babe ngekho happy.
Yeah, and I knew it's good to even no man have into a sekaya, but basu focus again to see a end. Bayaba nakolok.
I they were not happy, I swear. Ukulu, why is that? Yeah, you're not lento, like, I'm drop soup. Yeah, Kostya. But, kambe kwahamba ba accept. Yeah, cause yabo nje bashone sebe acceptile sebe yabo sebeyithanda nami lento yami umculo. Yeah.
Wow. All right, ngathi bingalala ngokuthula kodwa asembe ukuthi bayingilusi a right, you know.
Right.
Okay, last year you released an EP Umagcino Kababa, please tell us more about the EP and who you featured and is it houses how many tracks? Leo EP.
Yeah, EPM has how many tracks? Six or seven. I'm so bad. Yeah, but I featured Olokunja, Musiholic. And then I featured Stray, Nkosi Yamagcokama. Yes, yeah, and Eric as well. Yeah, Umagcino Kababa, yeah, and uwenza kahle, ngiyade ngicheka nje ukuthi akufani uyaphusha uhamba kahle
but akufani. Shout out to that. Lalela, it deserve le nto le. Ngeke, iyenza kahle.
And one thing engakutshela yona ukuthi I always compete nami self. Ukuthi unyaka wami last year ungafani nonyaka wami this year.
Yeah.
So ngithe mangibuka I'm like, okay, indlela engiphusha ngayo this year nomsebenzi wami ophusha ngayo this year awufani na last year because ama games ingoma yami ama games engenze nobhuti mzukulu.
Wow, and Leon ngoma leyo wow. Lalela. Ihamba ngamanye ama levels. Yo.
Hey wena, and I feel so bad ukuthi angaze ngiperform, I don't know.
Really?
So bad. Yeah, I'm telling you. Angazi but I guess it's only a matter of arrange abo performance. Yabo na ingoma ziningi and abantu basuke befuna ingoma ethile yabo.
Yeah.
And yabo ugcina ubona uma performa vele usukalelwe naleso sikhathi ngigcina
kungenzekanga.
Yeah, I guess kumele ngishot ngishe kahle ilokhu nje performance yami all songs abantu bazithole kahle zonke. Yeah. But nje yeah, I'm doing so well then last year.
By the way, umzukulu amagama was my next question. By the way, see as I reshil.
Yeah.
Okay, ADC you release ingoma with umzukulu amagama as you mentioned. So
Ama games.
Yes, yeah. Ama games this year. So can we expect any music or a single nyana, no EP nyana from you?
Oh yeah. Late this month.
Okay.
Usuku date yabo but late this month ngizokhipha iEP.
Oh right.
Ngathi ngifuna ukukhipha ialbum but ke akusenzekanga ngenxa idelay futhi. So ngizokhipha enye EP and I normally share ingoma engizoyikhipha lapha ku TikTok ikhona nje engizo ngiyipusha untekeke intitle yayo. A lot of people love it ngizoma ngiperform. So yeah.
So
ngizobona now.
Yeah, so kuyona EP ungasithi fahla kancane ukuthi ukolaborate nobani? Wobani singaba experts khona ku EP?
Yes, I collect. I tell you what, ngisa collect. Ngisafuna more features.
Yeah.
But asebe khona it's uSibahle C. uSibahle C intombi yomuthi. Abanye bamazi ngalelo and then uNavigator obvious. And then uIRK. So I still want more features. Oh yes, no puti unhlaka. And then yeah, I still want more features. It's just that yabo kuye kwana ama delay kumele ngikhiphe kwangenzeka but ngangakwazi ukucollect as much features as I wanted. So ngisafuna ukuqhubeka since vele yabo sengibonile nanokuthi okay ngizokhipha late this month.
All right. So
ningalindela uDuncan.
Wow.
Yes, yeah, ngiyamfuna ngizonilindela uDuncan and then ubhuti uSeluna imbongi. But there's many more, but umuntu obvious Duncan.
All right. Ayike lalela leyo EP izobe hit yangempela. Kahle noli ema anifuni silale emakhaya, nisichatha nabazali.
Ninalelani emakhaya. Hawu, sikhona nje. Kanti siculelani, ngosiculelani.
Yeah. So ngaphandle kwale EP abantu ozokollaborate nabo nofuna ukukollaborate nabo. In future nje who you want to collaborate with, you know, ukuthi nje ngiyafisa ukusebenza nalomuntu lo.
Yo. Oh my gosh, ukuthi it has always been a Black Diamond. Yeah, it has always been them. I guess got that one day like you with the button.
From your mouth to God ears, kuzokwenzeka.
Yeah. I receive.
All right, so kungenzeka ukuthi since ushilo ukuthi umentionile ukuthi yena unyaka wakho awufuni unyaka wakho awufuni ufane nalo odlule, you want to achieve ezinye izinto. So where do you see yourself in 5 years to come? Maybe in 5 years to come, mhlawumbe sengu 4 years wakho manje, because bo muntu, you have ama goals, you have ama plans. So where do you see yourself in 5 years to come, or 3 years to come, or maybe it's kuzoba 3 months to come? Where do you see yourself as a musician?
But I'm hoping for the best. Because I won't like to shame you. It's difficult to pulling.
Good to be pale. We used to ubukela ebantwini, you know, ukuthi oh my god, ngifisa ukuba kanje. So I just want to know from you, ukuthi na, who is your idol?
I recently found my idol.
Recently? Imagine. John, imagine.
Pretty Agi.
Oh, yes. Luaga Mutisan.
Yes. Yeah, I recently like realized this. No, lo muntu lona ibo ucwele ngisho na life onya manje.
Unamanga wena.
Telling you.
Oh my gosh.
Ngiyathaya nje le ukuthi nathi hotel yami ngisayingane. Kodwa la high school musical nje ikhanda lami.
Wow. By the way, siyabonga ukuthi ugcina itholile idea yakho, you know, unayo.
As well, ngitshele even frustrated talent le ukuthi akekho umuntu nje mina engizizo model yam le like lo muntu lona, even frustrated le bingangiphathi kahle. You know, as a person kumele kube khona umuntu inspire. Inspire wena like, I mean, wifunge naye umuntu inspire, like as much as who's inspire wena empilweni uyayihamba uphelelwa amandla yabo uphelelwe
All right, tell us, if someone wants to get in touch with you, how can they find you and how can we find your music?
Yeah, music kwami khona in all over music platforms, or Spotify, iPhone, iTunes, and it's iPhone. Everywhere for downloads, and I'm a music video, I'm a visualizers, lapha ku YouTube under Uju Records, and also under my channel, Unoli M. And then Facebook, it's Noli M. Instagram, it's Noli_M_. And then Facebook, go TikTok, it's Noli M1997.
All right. So Shuti, on X, as it told.
On
X, Twitter.
Oh, yeah, and you call it Twitter, but.
It's very toxic. Encourage you to ungayi kuwena and wenza kahle kakhulu
wejeni yakho.
So much, we are done with the interview yet. So ngiyakuthatha ngiyakubeka with spotlight manje, you know. I have a famous question. Awuhambi nje ungawuphendulanga la kwishow yami or else nje MUT top 30 family izongibhonya indlela ongakazi uyicabange. So you have to answer this question. This famous okay. question. All right.
Oh, yeah.
So Nolly M, are you in a relationship noma nje ugeli nje usayiphethe kahle? Ithini into indaba yakho yomjolo?
Maye angashimthandi indaba zabantu.
This is personalized. You never know. Maybe kukhona ojongile so ufisa ukwazi nje ukuthi okay, unoli emithini into yakhe.
Ah, unoli em guys. Angeke, this too personal of it. I can't.
All right, any shout outs?
guys, shout out to my mom, everyone nje umndeni wami abathandiwe
enhliziyweni
yami abalahlele. Ngiqedile ngicathi ngiqedile mase ngithi abathandiwe enhliziyweni yami nabantu kaba ngiyabonga kakhulu futhi nge-support ngiyabingelela.
Thank you so much Nolly M, uyatholakala ku wonke ama social media platform ungamthola khona. But for now let's go straight to music wakhe. Thank you so much for your time Nolly M, and ngiyabonga kakhulu ukuthi ngihloniphe ube ne interview nami. Thank you.
Ngiyabonga kakhulu butu wami, till next time.
Danko, thank you.
Inkosini butsiste, thank you.
Ngiyabonga.
This is an MUT Radio podcast.